exclusive from samup.co.
Skills on the track.
DH Israel.
Manga Munzia.
Mpase chikoni, sini za kulekele. Sini kunama, ndine wako weka chabe. Leta chikoni, sini za kulekele. Sini kunama, ndiwe wanga weka baby girl. Ndiwe wanga weka baby girl.
Ukandivumela moyos, mavuto pantendele sindiza tao. Chikondi changa nchako sindiza gawa. Be, wanditseka matso sindi wanawe. Mtima mwanga muli malo yako. Kuli bangalande malo yako. Siza bisa za kutin makukonda. Chikondi changa paliwe ni mpaka kumanda. Give me your love, me go give you my life. Me go give you my love and attention. And me go give you my affection. Hey, manga
mwasi chikondi. Siniza kuleke. Sini kunama, ndine wako weka chape. Leta chikondi, sini za kulekeleza. Sini kunama, ndiwe wanga weka baby girl. Ndiwe wanga weka baby girl.
Tika nkalapa mwazi zoko manizambili. Masika kaniga tiza ononga mbili. Chiko ndisi chitanga timpila. Chika tawa ndiza jitamangila. Husa danda ula chako chikata. Tiza gawa na janga. Ulisu ziwana zalimbeka all over. Baby pull over.
Mpase chiko ndi. Sini za kulekeleza. Sini kunama. Ndine wako weka chape. Leta chikondi. Sini za kulekeleza. Sini kunama. Ndiwe wanga weka baby girl. Ndiwe wanga weka baby girl.
My sweet my chocolate. Inanja zikulive no man investor. Nikankala na wendi yepeni makwanila. Please give me your love. Please give me your love.
Mpase chikondi. Sini za kulekeleza. Sini kunama. Ndine wako weka chape. Leta chikondi. Sini za kulekeleza. Sini kunama. Ndiwe wanga weka baby. We want to wake up, baby
girl. Skills. Measure records. Riazwa girl.